wa toja ma po inti te bala I golo zero mundo petispa Botwa Abona unono biswa gekwa Uno guwa Kishi avanta wa mekumbe na stima Nini hawa toja ma po inti te bala I golo zero mundo petispa Botwa Abona unono biswa gekwa Uno guwa Kishi avanta wa mekumbe na stima Tumundu lo Uyeni pelo mshaeni sekabu Waji ya foot Wangtu wange tambe kudwe kaka Noma unjalo Hamna ndaba nentamba yakele Ngiti ho Samama wengane sami Tumundu lo Uyeni pelo mshaeni sekabu Waji ya foot Wangtu wange tambe kudwe kaka Noma unjalo Hamna ndaba nentamba yakele Ngiti uo Samama wengane sami
Singa pigi nezintaya
Ngiti uo Samama wengane sami
Singa pigi nabanta bakulaya
Ngiti uo Samama wengane sami
Singa pigi nopuma sipe
Ngiti uo Samama wengane sami
Guva bantu alaba ya stile kaya
Samama wengane sami
Sikubeke nendlela yethu
Samama wengane sami
Njengoba sikhomba ngesiphako
Samama wengane sami
Usazofica ikhwakhe efana naye
Samama wengane sami
Singabheki nezinhlanya
Samama wengane sami
Singabheki nabantu abagulayo
Samama wengane sami
Abawogwala bayasinda
Samama wengane sami
Kuthi ziqhwaga zifa zingathandazile
Samama wengane sami
Ngithi mina abawogwala bayasinda
Samama wengane sami
Singabheki nabantu abagulayo
Samama wengane sami Nini hawa toja ma po inti te bala I golo zero mundo petispa Botwa Abona unono biswa gekwa Uno guwa Kishi avanta wa mekumbe na stima Tumundu lo Uyeni pelo mshaeni sekabu Waji ya foot Wangtu wange tambe kudwe kaka Noma unjalo Hamna ndaba nentamba yakele Ngiti uo Samama wengane sami
Singa pigi nezintaya
Ngiti uo Samama wengane sami
Singa pigi nabanta bakulayo
Ngiti uo Samama wengane sami
Singa pigi nopuma sipe
Samama wengane sami
Guva bantu alaba ya stile kaya
Samama wengane sami
Sikubeke nendlela yethu
Samama wengane sami
Njengoba sikhomba ngesiphako
Samama wengane sami
Usazofica ikhwakhe efana naye
Samama wengane sami
Singabheki nezinhlanya
Samama wengane sami
Singabheki nabantu abagulayo
Samama wengane sami
Abawogwala bayasinda
Samama wengane sami
Kuthi ziqhwaga zifa zingathandazile
Samama wengane sami
Ngithi mina abawogwala bayasinda
Samama wengane sami
Singa pigi nabantu abagulayo
Samama wengane sami